babo dake adiera anasairi ukawei makata mamo dake adiera anasairi ukawei makata chipo dake adiera anasairi ukawei makato samachie erani erani emukelaka erani erani omonanino erani erani omiyadio erani erani omiyachwerukuko erani erani emomiyawer erani erani emomiyamiel erani nyajomoko erani emomiyawer erani nyajomoko erani emomiyamiel
chamiel 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 Jamtum, jamtum, jamtum.
No ya one,
yonie, yonie, yonie.
Kati nyono kacha.
Yenge, yenge, yenge.
Kati yemo kacha.
Jinie, jinie, jinie.
Kati jimo kacha.
Sumrie, sumrie, sumrie.
Kati jimo kacha.
Sumrie, sumrie, sumrie.
Kati
chupa ayomo madie fanta.
Mato gacha,
you omie,
you omo gacha,
mia, ayayaya, sudie buta sudi, ayayaya, magie boka magi, ayayaya.
Kiero ana seye duto tera mana kumiero ana seye duto mula mana kakiero ana seye duto denda mana kakiero ana seye duto sunga mana kakiero ana seye duto tima mana kakiero
ajera ana saeli Anasaeri,
ukawei makata chempo.
Nadigi joji anasaeri,
ukawei makata mudole.
Marikileni anasaeri,
ukawei makata kwenko.
Nadigi kebo anasaeri,
ukawei makata pinjiru.
Nadigi nasi anasaeri,
ukawei makata babo dake.
Auma anasaeri,
ukawei makata mamo dake.
Sharon nako anasaeri,
ukawei makata chipo dake.
So imbe jamiel, jamiel, jamiel
Kondo koro nenye
Jamtum, jamtum, jamtum
Kondo ya one
Yonye, yonye, yonye
Kati nyono kacha
Yenge, yenge, yenge
Kati yemo kacha
Jinye, jinye, jinye
Kati jimo kacha
Sumrie, sumrie, sumrie
Kati sumo kacha
Sumrie, sumrie, sumrie Ayomo madie fanta madie
Kaki mato gacha
You omie
Kaki yomo gacha
Miya Ayayaya Sudie buta sudi Ayayaya
Awa chokenda wero Dano timo gimo ero Awa chokenda wero Dano timo gimo ero
Yawa wero gimangeyo
Dano timo gimo ero
Awero gimangeyo
Dano timo gimo ero Kato bedi lamo Kato bedi dini Yawa kato bedi siyasa Kato bedi miel Kato bedi opira Yawa kato bedi beti
Awa chokenda wero Dano timo gimo ero Yawa chokenda wero
Dano timo gimo ero
Yawa kato bedi simpo
Gandangi yao magi ero Kato bedi iPhone Kato bedi Samsung Yawa kata Huawei Kata Infinix Kato bedi Tecno Yawa kata Kabambi
Awa chokenda wero Dano madogi mohero awacho kenda wero dano ero gimo madho yawa wero gima ng'eyo yawuoyi luongo gimo ero
kato bed gini kato bed taska kato bed vodka yawa kata pilsina kato bed kok yawa nyaka del monte
awacho kenda wero
woi ero ng'amo ero
kenda wero gima ng'eyo nyako ero ng'amo ero
kato bed ayuno uya kato bed doto kwako kato bed noel karo kato bed odipo bibi kata semeni nyosingo kata kingdi meli kato bed good kawo
kata mana an chuntum
hashtag nyara wasi
kata mana an chuntum tunga wero ngama ero
kato bed rabur kato bed lando kato bed dichon yawa kato bed nyadundo kato bed rabudo kato bed gimanya kato bed rabur kato bed lando yawa kato bed nyadundo kato bed dichon kato bed rabudo kato bed gimanya